isn't it?
Yeah, Prime Minister there.
Mama, hey, banga kwamfunga panta wanta. Nanonyeza mulungi abasinga. Bawandise baluwe bimulinga basomba. Omutima gwange nate gusima. Kawampana munsemba kuba nnyo. Olwokuba nina obuviri obw'ekirasta. Nesipapa nesala wadde kulinda. Namanyi luna nati vuna basinga nyabo. Simye kwe mubenda byo mutima n'omwoyo gwange twala. Simye kwe mubenda byo byonna byange bibyo twala. Simye kwe mubenda nensena n'omutima gwange twala. Simye kwe mubenda byo oh oh. N'omutima n'omwoyo gwange byateredde kubanga namufunye omulungi. Bade nankaba bulijjo nze nga siri.